Baby mama Bude, Peter Sentangaze. We back to the music. Yeah, yeah.
Exclusive from Amplify.
It's Bad and Dae. He was so cold and better. Bad man a cabin again. Yeki di beka nunu de senta.
Uyu mwana ni my daddy so.
Uyu mwana ni my daddy so.
Tabe wote ni ndalama Lahu ya mangwe. The way she love me and care for me just like me mama. Jira kufuru mwe. This girl up behind is bigger than King Kong. Big things are like so she love the mandingo. Please stop. Mama ni pepele la ninya mugenga neke. Chikondi chake ndiye nyumba ya tumutenge. Mana ni mani lila monga mwana mchitenge. Unisekula mezo kutirero ni chenge.
Uyu mwana ni madali so.
Uyu mwana ni
madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
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 Madalizo. Niye.
Roberto na ye hati she's a good woman. Mambi anadi na hariro welera. Anisokoneza.
Mama ni pepele la ninya mugenga ndeke. Chikondi chake ndiye nyumba ya tumutenge. Mana ni manirira monga mwana mchitenge. Unisekula mezo kutirero ni chenge. Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
Uyu mwana ni madalizo.
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 Pita senza gaze pandi za wani. Wow, tuwa mwenge ya mwameno.